boy. Mm-hmm.
Yeah. Napenda madem vinganga ni easy. Hata kwa chana isiwe rahisi. Madem flani ambao dish nimeyumba. Kimwambia tu chana na choma nyumba. Napenda madem vitonga. Napenda mademu mteremko. Soli paka ni paswa kichoki mwita tona nyananza vituku.
Weso na mke.
Niko single baby.
Really? Are you sure? Mwana na mkana.
Mke hu, mke which? Ain't nobody baby.
Chuck me baby. Chuck me baby. Chuck me daddy.
Hold you down.
Chuck me daddy. Chuck me darling. Chuck me darling. Chuck me daddy.
I'm gonna hold you down.
Napenda madema jimama. Napenda madema shangazi. Napenda madema apenda shari. Akikufumani akinanuka tari. Napenda madema alevi. Au mikosi jiwezi. Napenda madema la shisha. Ile mimushi na nimaliza.
Weso na mke.
Niko single baby.
Really? Are you sure? Mbona na mkana.
Mke hu, mke which? Ain't nobody baby.
Chuck me baby. Chuck me baby. Chuck me daddy.
Hold you down.
Chuck me daddy. Chuck me darling. Chuck me darling. Chuck me daddy.
I'm gonna hold you down.
Napenda madema jimama. Napenda madema shangazi.